Good life management, waji kwa kawa. Zion King Cyber Bongo. Citadel News, the King Nedo Boy. Senior say, tell ya say.
Umeenda ghafla, yai ya kichwinya. Don't see bude. Umeenda ghafla, olagawa, olagawa. Baby don't go. Say anything in the name of love. Chochote takupa, chochote takupa. Let me hear say you love me. All eyes on you. You go killer man, killer man. Icheke kungi, ache mie kumeno. Ananura chungo, atara tarango. Kadu piri nyotu, uyake tukuma mielkir. Mielkir. Umeenda ghafla, ya hile kichunya. Tonsibude. Umeenda ghafla, olagawa, olagawa. Baby don't go. Umeenda ghafla, ya hile kichunya bambi. Tonsibude. Ghafla, 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 hey. Baby don't go. Let me ngati nge yungo kanangi mondi chunya nangi wokungo. Nangi wokungo. Let me ngati nge yungo kanangi mondi chunya nangi wokungo. Nangi wokungo. Good intentions I got for you. For you, for you. For you, for you, yeah. I give you my all, I give you my all. Mikasa sukasa, mikasa sukasa, yeah. I give you my all, I give you my all. Mikasa sukasa, sukasa, sukasa. Kadu peri nyotu uyake tukuma mielkir. Mielkir. Umeenda ghafla, ya hile kichunya. Tonsibude. Umeenda ghafla. Olagawa, olagawa. Baby don't go. Umeenda ghafla, ya hile kichunya bambi. Tonsibude. Ghafla, 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 hey. Baby don't go. Anyonga peri para, chan peri para. My happiness, your happiness, my sorrow is your sorrow. Marma eh, ringe rengo, kwete rengo, wenje rengo. Nyiru kenda pala pala, marri choba chalu pala. Irien chalu chala, kala. Kadongi weka kenda baby dongi weka dongi ngani. Iweka dongi ngani. Adi nanti siglat em da 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 da. Wache dogi banga, edwagi banga. Kadu peri nyotu ya ketu kuma mielkir. Mielkir. Umeenda ghafla, ya hile kichunya. Tonsibude. Umeenda ghafla. Olagawa, olagawa. Baby don't go. Umeenda ghafla, ya hile kichunya bambi. Tonsibude. Ghafla, 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 hey. Baby don't go.
Opio ayo tell him singwalo langa langa. Ulanga langa.
DJ Atlas.
DJ William Nikki B. Noya, noya. Noya, noya.